Pa 25 Juni ndi tsiku la independent dziko la Mozambique, pamene dziko la Mozambique linali manja mwa aputikizi umwe anali nkulamulira kwa zaka zingapo dziko muno. Ndipo anthu akuda anayambapo kuganiza zoti apangeko nkhondo nda aputikizi pakufuna kuti aombole dziko la Mozambique. Cholinga chawo chinali choti Africa akhale owomboledwa chifukwa kupenyana kumeneko siumachi tika kunokoka ku Mozambique komanso angakhale maiko ena kunali kumenyana ncholinga choti akhalepo makatupa ufulu odzilamulira kuchokako mmanja mwa aputikizi kapera kuti azungu achikoloni ndiponso kubwera anthu achikuda nkumalamulira kuno ku Mozambique pakali pano ndikuti akwanisa zaka zokwanira 47 chilandilire cha ufulu umenewu komanso Frelimo ikukwanisako zaka 60 chiyambire chokhazikitsa chipani chimenecho omwe ndi mgwirizano wa zipani zingapo zomwe zinkafuna kuti ufulu wozilamulira ukhalepo madera osiyana. Zipanizi zinali zosiyana-siyana kuchokerako kumbali zosiyananso dera la pakati, dera la kumpoto, dera la kumwera, monsemo munali zipani zosiyana zimezinalizo ni maganizo ofuna kuombola kumadera ao. Komatu atafika Eduardo Chivambo Monjani, yemwe ndi nsogoleri anayambisa chipani Frelimo, iye adagwirizanisa zipani zonse ndicholinga choti pakhalepo bata yemwe adagalipo mpaka pakali pano. Nanga anthu akutinji pa bata meneyu. Pabata yu kunena kuti kumafunika kwa tuntu kuti anthu akhaleko ndi ntchito yayikulu kwambiri yofuna kuteteza bata meneyu komanso akhale patsogolo pakufuna kuti ntchito yonse iyende bwino. Anthu ambiri akuneneratu kuti ngakhale mdziko muno muli ufulu odzilamulira kukufunikanso kulimbana ndi umphawi omwe madera osiyana-siyana kumeneko kuli umphawi wadzaoneni. Ndipo pachifukwa chimenechi akuti nkofunika kukhalanso chitetezo chokwanira komanso ndi kuthana ndi mavuto omwe ali nkupezeka kukabudilegadu zomwe zikupangisa kuti anthu ena azikhala mwamantha dziko lomweli ena nkumayimba lokoma pamene ena sakuyimba lokoma. Pachikumbutso chimenechi akunena kuti dziko la Mozambique lili ndi ufulu komanso lili ndi katundu osiyana-siyana omwe apeza monga katundu osiyana yemwe ali naye komanso magesi omwe ali ponse-ponse nyumba za zipatala kapenanso zoweruzira milandu ndinso misika yosiyana-siyana zimene zinzina zimene akuziona kuti zapitisa patsogolo kuti mdziko muno ufulu umene lili nawo komanso ntchito yayikulu yomwe ikugwirika ipitilire. Pakati pano anthu akuneneratu kuti nkofunika achinyamata komanso ndi anthu ena kugwirizanisa anthu ndi kuti akhale achikondi ndi kugwira bwino ntchito pofuna kuti ufulu umenewu upitilire. Ndine Bright Sonjera, Malumwachano Africa, Mozambique.